Jeje, mara ya pili kama kawa G ni ganji. Uliza sniper, ha, bullets for streets. Jeje, au sio kabisa.
Kama we ni fan wa hip hop, kitu minata katu hudu ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu, for me ni proof tu tu. Kama we ni fan wa hip hop, kitu minata katu hudu ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu, for me ni proof tu tu. Kama we ni fan.
Ejo nika stress pass my territory, nita kutress utakume pass history juu ya history. Panga ni menoa unapata gas, kisha natifungia aki ya noa. So make me believe in you, boo dude, you too. Rusha juu sote tu, ruka, baboon, float, balloon. Hadi ni hala balloon, nduru kwa lu. Arufu ya ndugu, lu kwa ndugu. Apo nita proof through, chunisha go through. Baka bullet proof na screw fools na easy tools. Move, make a mistake of deviating kwa easy rules. Apo da jona mess na uu, sio tu, sio few, the entire hip hop crew, madush, musijaribu. Any move will lead to 6 feet under. So change nimesema better fire, and stop, down. Up, time is up, better yet guns up. Fuata maagizo, ama kesho fuata na tangazo ya kipo. Natumia hip hop ipo, kama weapon kuwa weapon. Wale wako stubborn, wachue hip hop is spin born.
Kama when you fun, wa hip hop kitu minata. Katu, udu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu. For me ni proof tu, tu. Kama when you fun, wa hip hop kitu minata. Katu, udu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu,
tu kwa hip proof, nimeza gunpowder. Tu, silent split bullet proof, lakini metoka far. Enzi za kipaji, street credibility. Harmony and agony, saina unleash kitu real. Soft hard, cast steel, koja ni hard. Na come like voltage, kuspeak na nika radi. Hadi positive na negative, wame engage. Mi ni mtu honest, yani niko echa brainstorming. Mi wana drain, mi study kutoka brain. Na si vako, mi ni custom, iki drain. Haina julikana kama hip hop custom. Hata kinikata mo ni cast, minika virus, na jipest. Hadi mafonso wamesema, we are the best. Test, kwa wamecheke tunatest. Kwa hii call, mini player. Kwa hii game ya Marcos in scare. Kama dema na ball, mini na balls. Kama MP, hupo madema wa kiroll. Jia, Grand Palaji, 254 na represent. This act, yeah.
Kama when you fun, wa hip hop, kitu minata. Katu, uzu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu. For me ni proof tu tu. Kama when you fun, wa hip hop, kitu minata. Katu, uzu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu. For me ni proof tu tu. Kama when you fun.
Back with these rap devices to give advice. With no precious message, every build and vice. Message must urge delivered by this age. Sizes of what on the streets cannot be measured by blockade MCs. Got nothing to lose but something to win. When I own this for killing fake portraits, as I portray music is the art. I'm the masterpiece of a piece of the mess. They deserve it, we no save it. For the school of hard knocks, with blinks of blink and leak the purge of the ink. Sink a big rap level, running forces, label the running horses. Me, the hip hop soldier, with white shoulders, no borders to grow broad above the mercenary products. Don't bother to freestyle, cause I'm styling free with every sense in it. Mess with it, fence with the bastards, with the costumes, with the scar. On your face, midges, double the digits, who digs all the solar foyer. Holla the magic, voila, win the Jiganji record. HP, drop the beat, bang, boom, shakala.
Kama when you fun, wa hip hop, kitu minata. Katu, udu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu. For me ni proof tu, tu. Kama when you fun, wa hip hop, kitu minata. Katu, udu, ni kufollow simple rules. Kidole moja tu, tingiza kichwa tu. For me ni proof tu, tu.
Kama when you fun.